era bambi muwedde mu essuubi temanyedde kyayi mwera muli temulina maanyi naye nze wendaba oli yadde yaddeko waliwo abatalidde mmere n'abamu bali eyo ku bitanda
alhamdulillah olwaleero nga bwe lugenze mugusabale ekyolukese lwitirire lubemu ebirungi nsaba ontasabalabe abanize ng'omakubo nsaba mukama obatwaze fune bufuni kyenjagala tasa endwadde zitalina ddagala mungu nsawo ntekebwava abanafuna enkya nsaba ofuna weddembe nsaba ofuna weddembe nsaba ofuna womukisa nakola kitongo ofuna kinene nsaba ofuna weddembe nabanyumisa nga bawalabe tesepayo nga kuwe mungu woyi
olemeredwa
saba
etuli yekutabuseko
saba
ebifanyo kikulesewo
saba saba
ng'abakozi bagenze
saba
nga n'eŋŋanda zevudde
saba
ebibatu byo ebigabirira abatalina
mungusawo ntekemu abo osinga okwagala
nsawo ntondemu omutima obukutya mungusawo nsonyiwe ebinsobako ng'omuntu nsabira eddiini yange omuyago guli mu bukome tuzze kimu baddiini yaddembe ayi allah sanyawo enkwe zaago abalina obusungu ku bannaakwe bayiga okusonyiwa ayi allah kakkanya emitima gyabo batawakkale kye balina enensi tekungulwa
olemereddwa
saba
abakozi
bagenze
nganeŋŋanda
zevudde nasente basinziza manyi
agabawulira
sabaabawulira
musabe
abantu bagambe kuba nabwe
nenewaffe
kuba kye byatonya bakadde baabwe eno si uganda yatu abagitegeka ekisa temulisuse o alla yamba
yagani
alla yamba
yabafa
yakalimu
yanajala
saku bino esi uganda
www.mp3ugandanmusic.com